kera nyo mo matulu tulwe yonange ne kusaba ngabalana ngozi mpe njagala nyo ne yagale kongabana balala bakusinza kusaba uwo mukise mirimu gye mikono jange luno lunaku mukama ndukukwasisa buno bulamu mukama mbutademo mikono jo emirimu jange mukama njikukwasisa eddembe lyange essanyu lyange mukama mbitademo mikono jo luno lunaku mukama ndukukwasisa buno bulamu mukama mbutademo mikono jo emirimu jange mukama njikukwasisa eddembe lyange essanyu lyange mukama mbitademo mikono jo Rebiganye komonga ne wakanze ntayo Matambula sotya matambula soba nembera ngambega Ngoraba tumba gamba ntyo kole bikulu njaleruma Enjiri okutali bikola nayo mukamemenya mukisogo ngwetaga Luno lunaku mukama ndukukwasisa Buno bulamu Mukama mbutademo mikono jo Emirimu jange mukama njikukwasisa Eddembe lyange essanyu lyange Mukama mbitademo mikono jo Luno lunaku mukama ndukukwasisa Buno bulamu mukama mbutademo mikono jo Emirimu jange mukama njikukwasisa Eddembe lyange essanyu lyange mukama mbitademo mikono jo